ndoza miaka minne kajiona kamaliza. Yale mawazo wako yatambua kwa Yanga twatanguliza. Kweli usilolijua sawa na usiku wa giza. Kochi ndi tutawajuza kwamba si ndio mabingwa Yanga. Oh jamani Yanga. Oh Yanga. Eti jamani Yanga. Tunawacheka kwa dharau. Inawaita wana Yanga nawaita. Inawaita wananchi nawaita. Inawaita wana Yanga nawaita. Inawaita wananchi nawaita. Pasha 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 choma. Alafu nasema sisi ni Yanga. Pasha 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 choma. Alafu nasema sisi ni Yanga. Na tena tupo imara hatujavunja miguu. Na hizi jezi tutazivaa mpaka siku sikuku. Toba. Haya unagonga mara nne we kama mayala. Emoja, mbili, twende. Unagonga mara mbili we kama mayala. Emoja, mbili, twende. Kama mayala, kama mayala.
Chimu Sound.